tano mumuna na wensenu lwenji tambara namusuna wefugira ebibija bana bali womunanjulira ne polio mbisere ebyo ndwadde yali yamweru bangi ne bafungalala nzekweyo mbiriri kyantabala kwali kufuba kwa mama zinembalikiriza nti bizibu byansi nga nvudde mu buto bwange nga ndi musajja neyeyawulira kakati ate mmwe abanda by'obukulu mwebalenga kumpaana nange sirimu lyazaamaanyi nkolera n'amaanyi okubaweereza ennyimba wadde eri abatakkiriza nti ekisajja kino kyaba ni kiyimbi nnyo muli kimanya nfudde nti abuza muwonderako wange yali w'amaanyi abaagalwa ebigambo bino sibyogedde lwakuba mu byetaaga mbadde n'ekigenderwa ngeri omuntu bambya nanyumye ebitaalumye kakati eno yessaawa bannange amatu muganyazike mulinyumya kyadde nga musubiddwa bino mpozi olinda bya yesu zebbaasu omugavu owedda tuula nno zeetulire
Nawe gwe basanyudde noonya engeri y'ekigga omuddemu otakumanyira gwe
tuwajuse ufeno jetuli mtu yitenga tubatasemba Feno tulibana mburu wakubati muna kula nye kutuweka nangeno Kofewe wawu kweto msoza huu njapa ita bakunyangalazi Okufundi kila gabundi mfu kayo mzungu wala gawalingede Twali nimbugo za fe Nibivuga twabiri ne mdingo tumulira sikitane zibandi Omutonzi twali twamanya tanga tumusinza nnyo n'amasabo twazimba Wadde tegaliga kalina n'amategula n'ebyo we yali atusanga omwo Twali nempisa ennungi n'amateeka wadde nga tegali mu buwandiike Omuzungu ekitali wano kimu kya kuwandiika kyemmanyi kye yajja nakyo Ebirala twabirina ekyaliyo byokyalabako n'ebirala byazaawa ng'abatutegeezezza nti ebyaffe mu butindo obubiipo bazze n'ebyabwe kati ne tufundikira ng'okuweesa kwatulema n'okubajja twerabira ndudde n'okulaba ekkomagiro omunyige bannanga omuzungu yatujjirira yakwongera okumwogolera gy'awulirize ewanga nkone ku mutwe ensambe muliwulira abaana ndi yalangira omutemu omubbi n'atufaako atyo naye nnina ennyingi ate sinza omu naawe oli otyo lwa butakirondoola mukikkirize walumba atutambadde ku mulundi guno ow'okufikka oyaani sikindiriri omuzungu yazisensamu anti wetwongera okwetta yasemberera eggoro omuzungu bwakuwa emmundu gwogenda okukuba yamuwa mukaagatu olwedda noddayo nti owanga omusajja w'amaanyi nnyongerayo n'ezindi kati twetimbula ffekka kyeyagaliza embazzi kibuyaga amusuulidde yalagira ddala abaana okumusibira emigugu egy'okuleeta lwajja eno fawo we tutanalaba wabula te ne sinenya beerwa we baasooka obwongo bwaffe baayiwa muddeggalani y'amazzi kati tebukyakwata ky'omuzungu kyatakoze nga potogera afirika yita mu kujeegomba tubuyita buyambi kuba yatufuula basabiriza ntukuleka ebyaffe linda kekirimu ekigaligalwe mulyanjala emikono nti wabitugambanga nze sikyalinnasubi mukamaliza bibi omuzungu takyasaaga tuliraba okufiira ensi eno gye tutanyaga mukama ye yagitukwasa nabo nabawe yaabo awandivunaanye ey'okubagabira olunyo naye nina ennyige ate sinza omu naawuli otyo lwa butakirondoola tukikkirize walumba tutambadde ku mulundi guno ow'okufiika oyaani tutta